shape Mungu lembe siku zombo amenisafishia hata
kichele kwa wingi.
Wingenga competition as jali who might win. Born with success the same day muita success my twin. Yes, tsunami everywhere, nothing comes between. Atarende yangu giwa thiongo the river be. I'm like that. You think I'm gone until you pour water on the ground like psh. And I'm back. Yes, umbele miki sogo I'm back. Saved by grace, Michael Jackson I'm back.
Shape, Mungu lembe, siku zomba, amenisafishia rada. Ana kushape, Mungu lembe, siku zomba, amenisafishia rada.
Skills. Wase wanatafuna ball gum bubble up. Niko mbio running race ya ukristo bado lap. Love yako imeni brave crazy so na bako lap. Baba bako lap stars zote siko juu. Don't list that kwa ground ni mrasta. Zote ni bigi doni ndogo ni misa. Yesu mashepard mini nekondo pasta. Niko evergreen nota kanisa ni pasta.
Amenisafishia moyo, amenisafishia njia.